studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisare noka e joy lewru octobre jena yamde sokido studio Tamani min tawa e maison de la presse do bomo ko do jottinono do kabaruji di morway gol kanko nuddirtede Mamadou Watra wonto uggi jambe to. Ce grabo compétitif de fête de l'Union européenne de Kenya be koliti togande mabbe de do bomo ko do no wotteji di ngadiri wattu jono be koliti dati kandi nangede fa democracy nibali leydi malindi. No kabar wayde ndena go wori le leful gol noddirti liptapo gourmangol wattu jono boton wonde wadde do bomo ko do hakkune leydi Mali Niger kani e Burkina Faso be jewto yelano be kani fewtude dido tidallaji. Jande ekol cuudi jangoji jande hakkunde re di ngala e jeyal lam o fa hande be goddi jukitade murtere mabbe de holli tawe dido cuudi ekol uttaka be mi wattu jono be kaja lam o rewabe dum lam o yobbe kala ko be dewata dum fu sikirabbi won sembe kabaruji dimin jogino do bete hande bi bismillah mo do e hadade. Odo kabar yotti kimin wattu jono gubal ban de kaborde fan dentoro gubal gal be noddata gaccha holli tawede mobil mabbe gotil yabbi bombore dum latik sababu do so yimbe mabbe jaddom keddi le hen dido kabaruji kambe dokki dum le communiquer be kolliti dum wadi le lamu menaka o nokko noddata i jarman idum hedir menaka sa halno be kollitiri wiide fedde noddata union europeen de honjoto mabbe be konjiki wotteji didi ngadi le leedi medini premier tour kany deuxième tour wattu jono be kolliti kambe do hakkilaji mabbe be bidati kandi nangi fa demokarasi nibe le leedi malindi ka wattu jonodo be kolliti wiide be baati hono ko feewa le dido wotee sebe desa de kanko Ibrahim Boubacar Keita be bi o nawtiri kisanno no jawle laamu o worri fa kedan famtare kede Ousmane Niali Boudi.
Fedde Union Européenne de anandarta wattu ndokkaada fa wotteji ngade o ndarte fedde wotere joine le ministère humininde lamode de kande daranaade golleji wotteji di de fedde gollida e gollirde noddirtende délégation générale aux élections kany eseni enne labe warde fa konjo wotteji di anandarta du yubbo inde o ndarte himbe maybe be itteli hen tagalun fedde de holiti wiide ministère be ngatti kunde mube le campagne IBKO be chapeke ministère kuminido lamorde o be kolliti wiide golleji kew di gouvernement o ngadi be ardeni hollitinde golleji di horejo leydi ndi wadi Cécile Kenge horejo feddende holliti wiide imadaraji kewdi fande wotteji di badi wadde den wonno ko be ummi darade hollitinde wiide e be gondi e wadde hono mo ini gol lawi e hokku gol sukabe l'école ordinateur ngaji honjotobe union européen warde le malibe be jidi e Soumaïla Cissé du horejo hirdube lamu dum wadi altinere yabbene de le cabinet makko alaji di be kale anapawi e tidallaji ngadi tiagal wotteji di tiagal ko be jeddi lamugol Ibrahim Boubacar Keita fu etawe kirdube lambe kolliti wiide jattaay golleji di fedde de wadi e wi nutogo kejaado hal goto Soumaïla Cissé de fedde wala fuko wa wiide e golleji wuteji di sabi e wi makko le bureau ngaji ujunaji noga e tati wote le temedere fu didi ta wondo koyde mabbe jotti dum sabe hirdube lambe kolliti wiide lamun kobbe bayliti hakkilo mabbe be jaay gaaw be jaay Tombouctou be jaay du fu le nokkuje de nguykaaji ngada le mudum e pali kebinaadi dum ko kejaado hal Soumaïla Cissé o nin siti
wattu jono be mbibe paami jaato no ko yubbaaki leeyi wuteji di ka mbibe matay hono guykaji ngaddi le hen non kanko dum woni kedaade de do fedde kanbe jewtaade wotteji di leedi meden do hollitiri wiide kanko noddoto Cécile Kenge o wattu jono jeewi hon dati kaddi nangede o wi jewte yalla dido dati nangi le leedi malindi fa wotteji di san ngada kasen niiba kedema ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Niali Boudi
la wu on a eu des
obstacles hon jotto amen jifu be tagi tagi won bofi ngaddi ka guykaji ngadai hala biro ngaji dimen jeyi kala mi hala mudo woni himbe amen warbe tagi taade wotteji minen ko min baawide e wuteji di ko men jille hen fu min jaa hen torraaji ngaddi ko hanti jaabuji kebaadi hakkilu ame idi laabi wala fu goddum ko min ji hen ko gasay to wana seeda ko min takiti boofi ngaddi miden mila dabareji di min baami di ngadiridi do anniya lobbo minen ko waddi min do wana famin bi o laamoto na o laamoto wana famin dokka jaabuji ko min gari wadde do yo takitaade no golle o wadirete ko min jidi golle tati kande daranaade wuteji de don ministere humuninde wuteji kollide monde humuninde wuteji kanye seni ngollide ndokkindire juude yalla golle ana wadire no haniri dum sabbi men darti gollide watere joine kande daranade fa woteji di gaddire no laabiri
des elections
ce crabe so ngabido bemala me ande galo do bayli tertol mi juju modon no noddimi do dido numero ji didi kalon ko jiddon chapade jeddi joy chapade jittene sappo go chapade jeddi joy chapade jittene sappo didi fa hande no lamorde kesse de didira leedi med en di dum wonde wadde halaji leedi do yontere hollitaweede yimbe le hewbe kanyen en jalti so gadi majireji muude do li lamu korofa yottuyo an songo be do yimbe le wattu jono be biibe kaaja nokkule mabbe de bayilte gade region ngaji fa keben famtade fa hande kede Ousmane Nyali Boudi
fa han himbe an gonde ummade daro hollitinde metal mumbe e wadugo lamorde kesse gol talatare de kor le lamu mopti temede temede suka be jalti do lawi hollitinde wana welabe e o projet kesso do nate mabbe ayya ana windi men jaba e cercle koro o taje fa tawtine banyagara e duansa majotobe ana dart e gouvernement o yaltita e de dabare wadugol e region ngaji kesi gawo bale societe civile ngaji dun jalti wadde majire altinere jabbene de fa kollita kanyun duyo chalibe e o ania le halaji dibe kali e dart e gouvernement o yaltina region ngaji joy le region gawo o e le o nokku nudirtedo cité des askia le o region goto to ansongoto fedde bale societe civile jalti wadde majire fa kollita cercle mbe o wadde region goto no dire kukia goto no dire ansongo de fedde holiti wide bonitan woteji député e galoji di sini ko dartata dum wadaka
honno waydi ndena gu wori le nokku no dirte liptapo gurma dum won leedi mali niger kani e burkina faso wattu jono watna dana gonde wadde batu muden do bomoko do ko woni fana mudu fa be to datidi kan nangede wattu jono fa be kewta hono jam e deder le o do nokku batu an hani wadde do bomoko do batu balde tati kede mo kanko no dirte isa nombre o yo kanko no kumido kabaru ndena gulle ndedo fedde ko mo sifido hen do faccitam Ousmane Nyali Boudi
il s'agit de réunir les maires
de maire en gombe les communes ngaji gondi hedde kero région dipta ko ngurma fa joddo kaltide mon fu holliti ko woni hakkilo mudo dare ko way wadede yalla ndena kon hebbe li den nokkuje himbe di jalleni fu kawrita dukkindira juude dara yalla jam e ndenaagu ana wada lamu kobe ardibe bale fu gollida men mi jota men dara hono ardibe jalleni di ardibe dinaaji ko dum bay wadde ko way wadde fati dallaaji di kebene jogala ko dum woni balli mabbe way wadde fa ndenaago hebe dewral wada hakkunde himbe mere be do mijido dar ko dum gatta ko way wadde fa de nokkuji jam hebe le mudum do andi sini himbe de nokkuji fundu kindiri juude golidi e lamu kobe mijide ge fa gasi dum ana way wadde fa jam hebe tatteji fu le de
nokkuji
antugol ekolle leedi meden di fa hande jande hakkunde re do wala jella lamu do be kollitiibe ben kebay bantude jande de sabi de micciteden wiide jeebe di do cuudi ekol be bilamo wajibi sina totta be kalisiidi mabbe di be dewata do rawani di so wala do be wuttita ekol ngaji di citande hikkande fa be pabe do wattu jonon yimbe le jangobe le nokkule lamu de jaati jalti ngadi murtere muude kedama kanko no dirte bulkasum turo yo goto e jeedo di do ekol ngaji ko musifido hen do facci tang Ousmane Nyali Boudi
le bulkasum
kidalla mudo ana fawi do kidalla haybugol kidallaaji rafi hebugol jawdiji dimen kani tattede ko sabbi min dum ana heewi mi mila laawi kan di jokkede wattu mo gonden joni o ana keewi ima daraaji kewdi ana gonde wadede feyse edun taadi seeda kalisi mo min kan tottede o ana yoni seeda le nokkuji godde du ndewbe laamu o kalisi cuudi lekkol kewdi wondo kaaka kalisi mubbe wana do tan fa wattu gonden joni o kalisi jidi kebaaka sini himbe keddire kini hono feew hunde wala dum gatsata kinaami ummo min daro min kolita tidalla yalla enu hebene jogala min totte hakke amé illa go o lewru octobre ndu fa joni jonda hala wada hakkunde amé kanan kobe amé be gadi imadara do kabar mudum ka fa joni lam o noddaybe ministère humni kaba leydi men di wada imadara do kabar mudum sabi dun fu wadi de mi gadi de fedde ko min bay fu min gada yalla mi den totte kalis amé o hono dum waawa wadde joni fu ni arande fa tawe fa ni tawe min kaba kalis amé wana golle lobbo
be kollitiwide il hitane 2008 fa yotti nyaloma hande o nyawu boyndam dum won wobbe bi duugo noddirimo nyawu boro koydobe kollitiwide o do nyawu yakka kasen le leedi medendi lamo wi hitande fu ana fesale nokko ko buri udinaaji noga suka fa be lan be kan sakirade o do nyawu suka be ngala hitane fa yotti duubi joyi fa kebe famtade ngare kede ko Ousmane Nyali Boudi fewni en do hen
do ima daraaji di kanan kobe leedi men di ngadi hono wadugol fesungoji wadi fa nyaw mboro koyde o selamatede ila 2008 leedi men endi ka fu e tawede waawa wede o lalli fey o nyaw ndaabo sanne holitaama wede sukaabe kibbinay duubi joy o buri nangude o mo waawi wadde fa caddi joomum baata sini pesaka ibrahim jara o rejo golleede humunide cellal holiti wide o nyaw anaraaba sanne holiti wide o do nyaw sini o nangi suko goto mo waawi daabude bandiraabe mudum hewbe ko yaata temede dido ko buri hewde fu holiti wide nyaw juude o nangirta joomu na se watti jungo mudum le hunuko neddo mo nyaw o woni e mudum e wi andi be cellal nyaw baro koyde o matirtaake ni sawrde makko wana ko yaafi dum sabe sukabe fu an kaani pesede law dum tan way wadde fa o sakke ibrahim jara holiti wide hitande fu ebe ngad imma daraji hono wadugol fesugoji juude sukabe de ndima fa yaade lebbi mube en sappo e didi hitande fu ebe ngada di imma daraji fa o nyaw lalla le leedi meden di be andi be kabaru cellal koliti wide rewbe hamili an kaani yaade pesawade wattu fu non tan way wadde fa o nyaw daabo lalla le leedi meden di
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekrab e lawdun en leere so ngaji meden di en puddiran do gawodo be politide fedde humminide kabaru fa sagi o tacce bi mali funata damal gotal gel tra damal gotal der do fedde do service er be jotti to gawoto be ngadan ton balde tati be jide yimbel be tiida laaji en jotti le hitan 2012 wakati be basi di ngadi le leedi meden di fa hande keddo do gawodo robel wombe nokko no dirte be herba idum le commune burra cercle en songo yam wattu jore be gonde fiton dabareji ko nayri bangal labal fa be kaba e nyawuji tongide do dido golleji goddube faabade o do golle fedde on zende no dirta help jeade le leedi almani zekra do carte beta ande do kabaruji meden dum joti on sanne hedaade hejuji amen ka fande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de anawuji wassalam